Uthando umboya
fanwap.com
amanzi ubaho ukuye ukuphu insikelele tsola sikhulu kukhulu ubanzi umhlophe vuliza nikeze mhlaba asingowakho ndywila thandaza yeda hlakula khulule mhlophe ubudinwa nangokomzuzwana ulidini umbongi zwilimna sikhumba sikhulu suthandwa lilanga sizukulwana esi.
Zange ngacinga abantu ngafika kule ndawo. Yeah, apho nisuka khona they don't make it this far. Amajita ecishe mancane okanye aphelele gown. Sometimes isicinga uzoba granny since ugeleze down. Yeah, benechoice ehlale kazi kusenherezi crown. Xa ndidibana nawe ekoneni ndicela udede lipound. And abaninzi bebecinga le way ndiyenze liklawuthi but andithanga nqeko ngabo as long as family proud. Yeah, bendiringa nomyeni kasista namringela how it is. Kuzoqhakula obathande wenzoyisa overseas. Yeah, apha nzanga uzodlala and anzanga uzohlala. Man, I can't wait for the day. Niko mami stipo sedlala like ina mama vula e unyani usebenzile the way andiyenza ngandoda nabahlobo bancedile and shout out to mavala nobuhlobo buphelile and I heard you got a son now qinebe bazivezile yeah asinjonge back esuka fair and funa khoba for real esingayithithanga xa sidibana siyiphonini and this light ibezinhleba amacherazo came and told me that's why ngathanda uhlala nani sibuvela nje low key bayanoyika ndiyazithola low key bafuna ungxiba nebablocker low key bayani feel bayan stalker that's why xa ndipop inhliziyo ziyagowa yeah singaphakathi abanothini fikin bola fast is always kamakhaya ndina every day siyabonga njengoscoop makatini and he told me I'm the one so lamajida andwadingi yeah sending praise to the most high that yes amajida really praying that I don't die ukuba xa ndiwina everybody really gon' shine because nyembezi nombili yes it online.
Fanwap.com